Manyoka pinda mugongo ni bebe nisije nikadondoka bona
Chiani na pita pita, samahani sister. Macho kama unaniita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari, pare, viatu kule. Slare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Choni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Ukiwa queen, kwenye yoto utapepewa. Yongeze, yongeze, nishanogewa. Napenda kuyumba, yumba, kishalewa.
Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Oh, na, 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 na,
funga
na,
funga mishikaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Haupasue alge wengie ukae ndani. Na bado na wagongea gongo, na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevaria usongo. Kwa mangoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mzeka sema sen sema gosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
tuli. Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Stop,
twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu na kamatia.
Yumba,
anase.
Yumba,
oh na 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 na. Amechanganya kushi na nyagi, kalewa wamembeba.
Natokaje,
alijifanya mjuaji, kumbe mimba haiko kileba.
Itakuwaje,
giza 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 mama totoro. Nisha giza giza chumba godoro. Nita giza giza mpaka tumoro. Twende taratibu kama unasinzia.
Oh my god, it's better sound.
Music at ninjaphoenix.com.